Yeah, it's that gospel jaja just sing for them a song. Nowadays, you are the world, babies, no seglar. You go in there, or young John Reed.
I-N-N-Y.
Tumshike mwimola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikite ya tsunami, basi kwa ketu banduki. Tumshike mwimola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikite ya tsunami, basi kwa ketu banduki.
Kila kijana tushike njili kwa mkono, tuwe sambamba, maji kwenye mkondo. Pamoja tuandamane, tuwe puke moto. Sifa mbayo kwa injili, iwe kwisha. Soga chafu kwa mta, tuseme zi, uchafu kwa injili. Tuseme zi, injili kwa mta, tuseme yes. Kwani kwetu mola, ashafika, maisha mstare. Bila bala, majaribu ya kija, ni sala, ombi ni lasare. Kila mwanadamu, kusali disare.
Tumshike uyu mola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikuje ya tsunami, basi kwa ketu banduki. Tumshike uyu mola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikuje ya tsunami, basi kwa ketu banduki.
Ewe mola sisi vijana tunakraika ototo. Tukidaka mkwanja, tunahedi msoto. Matemu hili kwa sisi ya choma kama moto. Fire in the hell, bani moto. Ulifule mzototo, asira za moto. Dunia aje, au kujaje. Huku hadi mneshi kwa mtaka moto. Let's say no to the hell fire bani. Kwa mtaka moto. Let's say no to the hellfire bani. Twende kwa ke Yesu, atuokoe. Aha, aha, atuokoe.
Tumshike uyu mola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikuje ya tsunami, basi kwa ketu banduki. Tumshike uyu mola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikuje ya tsunami, basi kwa ketu banduki.
To the world, read it. Each day, make a bite. The teachings, apply it. Tena, tena, knows it. To the life, share it. To the verses, cram it. To the verses, flies it. Kani, kani, knows it. Yeah, that's right. Let us never give up. Twende kwake Yesu, atuokoe. Yeah, never give up. Twende kwake Yesu, atuokoe.
Tumshike uyu mola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikuje ya tsunami, basi kwake tupanduki. Tumshike uyu mola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikuje ya tsunami, basi kwake tupanduki. Tumshike uyu mola mkononi, awewe tu wasilani. Hata mwikuje ya tsunami, basi kwake tupanduki.